bantu njagala neyo jobanga tondavye ku misinga naye nafuna mwene ndowoza toboliawo nimba mbenji byekoze mulinnya lyo nti nkwagala mbanji bendazera bakimanyi nkwagala noyo atamanyi kati akimanyi nkwagala mbona bakimanyi nkwagala toyagala nkusiŋŋaane toyagala nkusemberere era toyagala nkuhaginge jasi toyagala nkukulinge nze birawo nefuba kale mbitone buli toyagala nefuba kale nkikole ngakyo njagala gwe mutima gomatire neyate munange byannema okutegeera simanye mukwano kyondoboleza kyeki simanye mukwano kyonjagaliza kyeki simanye mukwano kyobaakeeyo kyeki wobeleeyo ngoli eyo simanyi kiki mukwano kyondoboleza simanyi kiki mukwano kyonjagaliza simanyi kiki mukwano kyobaako ngoli eyo wobele eyo simanyi kiki mukwano kyondoboleza simanyi kiki mukwano kyonjagaliza simanyi kiki mukwano kyobaako ngoli eyo wobele eyo wajerani wangu wanajua vitu vyote wanasema vile nitafute mwingine tena wengine wanacheka mujinga kubanga nkwagala naye mukwano toneko nafuka lujujo lokuba nkumisinga nafuka muyayo lokuba nkulowoza komutasigala ngafuba okukwesonyiwa naye ate munange byonnema okutegeera simanye mukwano kyondoboleza kyeki simanye mukwano kyonjagaliza kyeki simanye mukwano kyoba keyo cheche wobeleyo simanyi kiki mukwano kyondoboleza simanyi kiki mukwano kyonjagaliza simanyi kiki mukwano kyobaako ngoli eyo wobeleyo simanyi kiki mukwano kyondoboleza simanyi kiki mukwano kyonjagaliza simanyi kiki mukwano kyobaako ngoli eyo wobeleyo simanyi simanyi kumitiriza wabango sobola emisanva mingize jampisemwe mabega nakusaba mukwano simanyi obonakiriza ekuba nenkubira bwentyo nemaguka esanyu lyanfuna lyamukiwagonja buli lwenkulaba bwenti ngosimairinga woman malaika nekira neema mbambitombuzabuza nteeka bwentula mubakabaka bwomulungi mwofugira nga wobeera ku kido kyokwembeera awo nkakase munewoze goyagala simanyi kiki mukwano kyondoboleza simanyi kiki mukwano kyonjagaliza simanyi kiki mukwano kyobaako ngoli eyo wobele eyo simanyi kiki mukwano kyondoboleza simanyi kiki mukwano kyonjagaliza simanyi kiki mukwano kyobaako ngoli eyo wobele eyo.